Rafa, alô, nego. Popote unanituma baba, mimi nitaenda. Chochote unanambia baba, mimi nitafanya. Mapenzi kwangu kwako ni vile oh. Mapenzi kwangu kwako ni vile oh. Umejaribu siku nyingi kaka, mambo ya kuendea bure. Jikaze usife moyo kaka, Mola yupo anakupenda. Jikaze usife moyo kaka, Mola yupo anakupenda.
You're my best friend of mine, best friend of mine. Oh, best friend of mine, you're my best friend of mine. You're my best friend of mine.
Ushindi tunaomba ya kushinda yule mwovu. Jumaisha tumepata bure bila kulipia. Duniani tunaishi, wacha tukusifu wewe. Duniani tunaishi, wacha tukusifu wewe.
You're my best friend of mine, best friend of mine. Oh, best friend of mine. You're my best friend of mine. You're my best friend of mine.
Baba, mimi nitaenda. Chochote unaniambia baba, mimi nitafanya. Mapenzi kwangu kwako ni vile oh.